shackles that built on me. See, man, look, you come to Mtani, to my weza. Let me treat you right, yeah, she wants
I want love, love from above. Mungu ametuma sign, mebaki tuko na doves. Mingi kupata, nasikia kan mepata does. We need gloves, not to see get jams. Vle tume jam jam, unapenda yo bam bam. Nono kona ham, tukamilishe hanjam. Vitamins, tena vitu vitam tam. Come kuja baby, come in, come come. Naitaka tena, shida siezi sema. Afna unaka uko jingmi, siezi penda ukitema. Best mapema, ikule kauna nimenya. Naito chanda unataka, hapa kwangu ndo chema.
She wants some love. Malifisa na meweza. She just wanna hold on me. Now I can mean a chifu meza. Uyu manzi yako fine. She wants some love. Kimanzi ya tipati na mebeba. But later we take the bills on me. Si mendo kika mtu mtani tumeweza. Let me treat you right, yeah, she wants some love.
Napenda haga za njeri, napenda jegi za slide. Napenda macho za wini na pia za kemathai. We ni mrembo, mamako pia ni mrembo. Mboch na mawakambo, sichagui ni teba Gloria. CJ lalisha, kani tamu na Roria. Yapa ni tight, up sisi Bogoria. Nyogope Mungu uji na pia gonoria. Nikose kula kuchi ushiku get malaria.
Toto malifisa na meweza. She just wanna hold on me. Ewa kimina chafu meza uyu manzi yako fine. She wants some love. Kimanzi ya tupati na mebeba. But later we take the bills on me. Si mendo kika mtu mtani tumeweza. Let me treat you right, yeah, she wants some love.
You wanna touch on my body. I drive you crazy when I'm calling you daddy. You know you like the taste of my goody goody. Chunga sukari usipate kaviti. Awe na misuli na hela. Akinishika mwili na baki na hema. Na akitema na imeza. Chakula napewa jikoni hadi kwa mbeza.
She wants some love. Toto malifisa na meweza. She just wanna hold on me. Lewa kimina chafu meza. Uyu manzi yako fine. She wants some love. Kimanzi ya tupati na mebeba. Later we took the bills on me. Si mendo kika mtu mtani tumeweza. Let me treat you right, yeah, she wants some love.
Fresh out from nigerremix.com.